iyi ndirimbo yerekeye ababyeyi kuko nibo bakamaro yabuwize n'ubutize bose ni bamwe kibondo ntuzi umugizi na watafuri mu Rwanda bivuye ku mutima deka ngo ushyeme mubyeyi niwe soko y'ubuzima ufise agaciro gakwiye nyina w'urukundo nyina imico n'akaranga nubwo jyewe ndi kibondo mbona byinshi biguhanga mubyeyi wambyaye ndagushimira ku mana ndabye nkindira ubwo mpaye sinzigera kwihakana zo gukunda bikwiye ngume hafi ya watacamira mu byiza byawe ndahagume mpotse tabu beshi nkosheje nkosora nubwo beshi batamenye yuko uri mifura nkura nibaza byinshi iyo maze gukura iyo udashaka simba ndaha by'ukuri ndagushimira ninde yovuga agateka k'ababyeyi ninde yosiga nk'akaranga k'ababyeyi
babyeyi bakunzwe reka mbatambire babyeyi bakunzwe reka mbashimire
ninde yovuga agateka k'ababyeyi ninde yosiga nk'akaranga k'ababyeyi
babyeyi bakunzwe reka mbatambire babyeyi bakunzwe reka mbashimire
igicuro rigeze ni watoritiro namba intambara yarateye mama uranyirukana ni wigeze unyihakana hageze kufungura ni wafungurutse mbonye ibyiza byawe mama wankore narabibonye reka ndakuririmbire bikunze nguteze imbere mama mubyeyi mwiza reka ndagushimire we watowe mubeza imani guheze gwire bantwaye amezi icyenda mama love
ninde yovuga agateka k'ababyeyi ninde yosiga nk'akaranga k'ababyeyi
babyeyi bakunzwe reka mbatambire babyeyi bakunzwe reka mbashimire
ninde yovuga agateka k'ababyeyi ninde yosiga nk'akaranga k'ababyeyi
babyeyi bakunzwe reka mbatambire babyeyi bakunzwe reka mbashimire
ikibondi iyo kirinze ntibuseruka ubwo mbere nizo mpuhwe z'ububyeyi uzigize ucyo utera imbere bagenzi ndaba ingenzi mukunda ababyeyi banyu yaba ubwize cyangwa utize bose ni bamwe bakungu gateka kabo kagume kubahirizwa kuko uraza inyungu zabo no gushima ibyo batwiza kwirimuta kwigisha koga no kwambara kwiza kuvuga nk'iyo ugabye utuma babara by'ukuri ataga kinda bamba nk'ubona sindira nubwo iby'isi biduhenda nturamvugira nimwe shima nimwe mvuga nimwe mpayagiza nimwe ratiro ry'ubuzima barezi kanza nkiri mu nda amezi icyenda ndyamye mbungabunga wiremeye atakugenda n'ibyo kuduhunga nkora nibaza byinshi iyo maze gukura iyo udashaka simba ndaha by'ukuri ndagushimira ninde yovuga agateka k'ababyeyi ninde yosiga nk'akaranga k'ababyeyi
babyeyi bakunzwe reka mbatambire babyeyi bakunzwe reka mbashimire
ninde yovuga agateka k'ababyeyi ninde yosiga nk'akaranga k'ababyeyi
babyeyi bakunzwe reka mbatambire babyeyi bakunzwe reka mbashimire
meme ya mfaya.